Haleluya. Inua mikono yako mwadhimishe mfalme mfalme.
The Bible says, for the Lord is good and his mercy endures forever.
Hallelujah.
How many believe that? This night, do you believe that the Lord is good? Unaweza kusimama tukamwabudu Bwana pamoja. Hallelujah.
Yours forever.
Mwema fadhili zako zadumu milele.
Mwema fadhili zako zadumu milele.
Bwana ni mwema, hakika wema wako na fadhili zako Bwana.
Say you are good.
You are.
And your mercy.
And your mercy.
It just forever.
Just forever.
You are good.
You are.
And your mercy.
And your
it just for us.
What a way, man. For the
inside.
What a way, man. That's enough for the
inside.
You are.
Jesus, we worship you. God, we worship you. God, we worship you. God, we worship you.
Hallelujah. Hallelujah.
Can we sing? Tua qua bonu.
We can open our hearts. We can open our heart. Just lift up your hands. Just worship Him. Tumwadhimishe tu Bwana, fumba kinywa chako, mwadhimishe tu Bwana. Kwa maneno ya kinywa chako, mtukuze tu Bwana. Rema sana.
Wewe ni mtakatifu Bwana.
Anarabashara.
Wewe ni mtakatifu Bwana.
Anarabashara.
Wewe ni mtakatifu Bwana. Wewe ni mtakatifu Bwana.
Kanararabosh.
Wewe ni mtakatifu
Bwana.
Wewe ni mtakatifu Bwana. Thank you, Jesus. Amen.